marafiki mashosti ukanidharau. Kanitia uvivu, stress niwe mnyonge. Ulienipa maumivu kama nyang'au, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Marafiki mashosti ukanidharau. Kanitia uvivu, stress niwe mnyonge. Leo sina thamani, ndo maana unawafata miluko. Oh baba, leo sina thamani, ndo maana unawafata miluko. Oh baba, weni ache
nitafuna mdogo mdogo,
niache nende sala
nitafuna mdogo mdogo,
weni ache
nitafuna mdogo mdogo,
niache nende salama
nitafuna mdogo mdogo.
Zawadi nikikuletea usemi asante, tena na share hata bila kujua we uridhiki kwa nini. Kuna wakati nilijisumbua mwenzangu, usiwaze wangu moyo we unauchanganya. Umekuwa kivuruge, unavuruga sana baba we. Kitu gani kwako misi jafanya, ama kuna mtu mnapendana sana? Leo sina thamani, ndo maana unawapata my sister du. Oh baba, leo sina thamani, ndo maana unawapata my sister du. Oh baba, weni ache tafuna kidogo kidogo,
tafuna
mimi,
tafuna
niache wewe,
tafuna.